House G's on the mix.
Listen. You, me, and
generation music.
That's G's Galufian.
Stands in the dope bumper.
My team on that.
Shout out to all the MPs and the councillors of UPND.
Mr. Samao, G's done. Olofin tubalungushe, mwina kesa kalungisha. Olofin tubatulishe, walia kesa kabwesha.
Akabunga kudura,
bali uso.
Ujashita malaiti,
bali uso.
Ama transport ayo,
bali uso.
Sintono kukwera,
bali uso.
Penyu mpando mtu lingile. Echechie mtu lingile. Penyu mpando mtu lingile. Kweska mwana mpando lingile.
La pali ofo babomba babanga la fe. Temu yonse ya puila fe monsa la fe. Ayikona nefita leo tiese la fe. Kivoti dia kwa bari ya patu kwe defi. Balifu shobu fiaba. Noma na tuzulu na natuishi wafo yaba. So bakufota wila bobo choshu wachula kuno moku wila ba. Lodi shedding kwa tirimbi ya kulowekwa. Kadipate mwena nomba taisula. Akabunga katula na tami ya kusombola. Kweba pina la tofa kunsala. Olofin tubalungushe, mwina kesa kalungisha. Olofin tubatulishe, walia kesa kabwesha.
Akabunga kudura,
bali uso.
Ujashita malaiti,
bali uso.
Ama transport ayo,
bali uso.
Sintono kukwera,
bali uso.
Penyu mpando mtu lingile. Echechie mtu lingile. Penyu mpando mtu lingile. 2021 mpando lingile. Bali ya rina maeta ni fulu fulu. Habengi haba mpatile miungulu. Bampata for no good reason. No doubt ya mula nduba mpelele na treason. Numba ino ya kwe season. Nala na iso kutulu wula mumu prison. Freedom. Mchifungo chansala corruption. Elo na fimbi fiashala. Asa yufi munina na risambirila. Numba machoba la kuno takwa. Bambita na industry ya kasuba pakakawa. Koswe tuwa la mke ya doom.
Olofin tubalungushe, mwina kesa kalungisha. Olofin tubatulishe, walia kesa kabwesha.
Akabunga kudura,
bali uso.
Ujashita malaiti,
bali uso.
Ama transport ayo,
bali uso.
Sintono kukwera,
bali uso.
Penyu mpando mtu lingile. Echechie mtu lingile. Penyu mpando mtu lingile. 2021 mpando lingile.
Napali na umbi. Echechi Badi ube. Oh, paka sama po.
Kuzaturi mbe mbani. Oh, kachokwe kalunda.
Badi usof. Badi usof.
Kandabwe.
Badi usof.
Kakopada po.
Badi usof.
Koswe, tule mte ya dum. Nenji shiba yum. Badi usof. Manenga pati mwewe. Kakalunda. Abaleti. Lady Ballet, Pazetti, Pazambia Bonte. Ama youth Bonte.
Batata, never Mayu. Fuati, Mayu Fuati. Fuati, Mayu Fuati. It's Fuati.
Apo Set. Fuwati.